na 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 na. Judy Flynn. Ololufe, moyo kwanje kwenye ngaive. Ololowe, nanti moni chala laive. I had a crush on you, before I know you knew it. I had a love for you, that didn't know you knew it. I had a crush on you, before I know you knew it. I had a love for you, that didn't know you knew it.
To my door, never knew me ni changa inyo, baby love. Unipero, ni kupejo toto. Ume ni changa inyo ubongo. Unipero, unipejo toto. Ume ni changa inyo ubongo. Bila we, wala isuwezi kula. Ume ni changa inyo. Wala isuwezi kula. Ume ni panishaga mo.
Suni simbo na kuimbira limbo. Make you dance with me to the limbo. Madiko diko walo mangani ego. What you have with me is a bingo. Suni simbo na kuimbira limbo. Make you dance with me to the limbo. Madiko diko walo mangani ego. What you have with me is a bingo. Noe nyanga hondola. Unanga naita. Mikombi hohola. Onanga naita, wenyanga hondola. Onanga naita, mikombi hohola. Onanga naita.